Cardigan One Garden, maison numéro 1, DJ Tombo, Didi Black, super producer, et la mystique, 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 tout le monde.
Tusalimiane mana kesho ni mbali.
Maisha kila siku yanabadilika. Na yule anamsaidia sana leo, kuna siku atabadilika. Na wale wanaobeba kwa mema na mabaya, ipo siku atakudhalilisha. Dunia hii hatujaumbiwa hivyo, dunia hii
hatujaumbiwa hivyo,
hatujaumbiwa hivyo, hatujaumbiwa hivyo,
hatujaumbiwa hivyo.
In love, just be humble. Humble.
Wema, 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 leo unalipwa kwa ubaya. Mama, mabaya, 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 leo anafanyika tena bila haya.
Tenda wema, nenda zako, usingoje shukurani. Tenda wema, nenda zako, usingoje shukurani.
Tukikutana tujuliane hali, tusalimiane mana sisi ni ndugu. Tukikutana tujuliane hali, tusalimiane mana kesho ni mbali.
Chako yani kile peke yako, kwa chako kiwe chako yani kile peke yako. Kama mchawi vile, kama mwanga fulani hivi, kama mchawi vile, yani kile peke yako. Ai mama, ai baba, ai dada, ai kaka.
Alish, Alish. Alish, Alish, Mystique, Mystique, continue.